na munana ndi munyombe wange ne base ne kulira omuntu angamba nje wange zukuka ofune peni n'olupapula owandikere ngendo kugamba enkyawo birangirire ku nguudo z'ekibuga nakedde ku makya mu bantu bange ne ngamba tonewo zijjayo ebidongo nangirire omwaka gwa mukama eri abaana ba mukama nze mumanyi sogeza katonda bana bamwogeza ebyakajanja bino nabijjidde ddala 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 mukama ka mukama mu myaka mubeeramu omwaka ne musaawa mubeeramu esaawa naye guno omwaka okujja gw'abaana ba mukama amasavu gagenda kkalira bantu bangi bagenda kulokoka ate mwattu ne bootasuubira bagenda kwatula malwaliro gagenda kkalira agenda kuwonya buli ekiguluma n'abalina siriimu bambi muwonye bw'ayogera katonda bannanga ekimala kimala sitaani atuuse wakuma ajooza abasumba bakuno ng'omuwendule bwe nasirika n'olowooza twenkana guno nasituka naawo n'awulira falawo n'embalasi zejjukira mu nnyanja amakomera gagenda kweggula enjegere zigenda kutuka bw'obakkiriza bye ŋŋamba kampulira akalulu nangirira omwaka gwa mukama ogw'okuganja akkiriza okuzimba ku nnyumba kale mugunoozinga ogenda kusasula amabanja bw'ayogera katonda ofise weezigula n'emmotoka olosinza erinnya lye akkiriza okugenda k'ebweru ndaba ennyoni yeerinda munsaba amawanga n'agabawa bw'ayogera katonda bizinensi ezibadde zaafedda nga ne kapitaweddewo nze nkulaba musuubula china muguno okujja nangirira omwaka gwa mukama ogw'okuganja nalabye mukama ng'akutolweyo ayera buli ekikobuza emirembe n'egina emikwano egy'obulimba nga gyonna gidduse ndaba olujjo oluggule mu maaso go yingira osikira ebisuubizo amaaso go bye gatannalaba n'amatugo bwe gatyo olimagamaga kukonoone ku ddyo noonoonya ebyakutiisanga olyebaka mirembe mu njuyo bw'ayogera katonda nangirira omukisa gw'essente mu maaso go nga buli ky'okola kiraba omukisa gaggawale oyambe n'abaavu bw'ayogera katonda yasuulibwa ku mugga nga musa omuto oli mu kibaya abambi oseerera laba muwala wa kabaka azza kulondawo abadde asemba gunakulembera n'abadde ku ttaka alitula waggulu nze katonda waabo abalina omubiri waliwo wekinnema nangirira omwaka gwa mukama ogw'okuganja nangirira embaga yakitiibwa pasita bugembe abange enningaala bakale katono nnyo ng'omukono gw'omuntu naye kanaavaamu ekire enkuba ey'amaanyi awabadde eddungu wabeerewo ennimiro na buli afukirira alifukirirwa balabe bo basaasaanirenga makubo musanvu bano abakulu gamba sekeredde teriddogo ekyani atakimanyi katonda weereza enjoki mu nkambi zaabwe gye bateeseza terikyakulwanyisa eri obulamu bwo kasale k'omubiire kakaba omuyonga na buli lusozi oluli mu maaso go kaluseetere katonda atta enkwe z'abagerengetanya buli lulimi alusingisa omusango balyoke boogere ab'amawanga nti akoze binene akamwako ali kajjuza enseko oli baamutwa omukira guvuddewo buli kyataasimba mu ggwe taata alikisimbula akuwa obugagga obwakwekwewala ensi ekuŋŋaanya ewa abaana be olibeera mulamu so tolifa kola emirimu gye nangirira omwaka gwa mukama obobu wanguze Nekuma magumba gote kalimejika wangira katunda Nangirira umaka kwa mukama wangwe mirembe Nangirira umaka kwe sate kwa badomu kumba Agamba ndi kukusohula mumu nangetorifa Nangirira umaka kwa mukama wangwe kufumbirwa Nangirira umaka kwa mukama wangwe kuzimba Bagueta, Gafizita, Tamazoko, Sasula, Bagueta,